Injuns again. Let's do this. Mr. Jin again. This one for pay all means on the road.
Me the beast.
Kula yetu ya manati. Kujituma na sipati. Na palipo andikwa. Mbivu wazi lichengwa. Haitabiri ki. Panakarizi ki. Yani nijesha mamive ya mapenzi. Kutendwa kwangu mengi mengi tu. Yameniliza mengi tu. Kwangu alikiza. Akaniliza. Kwangu mengi mengi tu. Yameniliza mengi tu. Kwangu alikiza. Akaniliza.
Nikisema wangu 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 jua ni wewe. Nikisema wangu wa ubavu bado ni wewe. Nikisema wangu 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 jua ni wewe. Chunga usiniache, nagomba tusije kuachana.
Kukupata mimi, wamekukosa wengi. Wewe na mimi, tuwe wawili. Na ndo huyu hapa, alunikondesha kakosara. Ukanipata, ukaninenepesha kwa fura. Ndo huyu hapa, alunikondesha kakosara. Ukanipata, baby. Ona na nenepa, umengi mengi tu. Yameniliza mengi tu. Kwangu alikiza. Akaniliza. Kwangu mengi mengi tu. Yameniliza mengi tu. Kwangu alikiza. Akaniliza.
Nikisema wangu mimi. Nikisema wangu 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 jua ni wewe.
Wewe.
Nikisema wangu wa ubavu bado ni wewe.
Bado ni wewe tu.
Nikisema wangu ni wewe. Chunga usiniache. Nagomba tusije kuachana.